ZWAP.com.
My boy.
San P on the beat.
Hey. Shambo, yeah. Shishi. Leo Mungu Baba, nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Naomba Baba nipoke. Na mengi mabaya nimefanya huko, nishafanya hivyo. Naomba Baba nisame. Niliona nimewini maisha hivyo, nimejipata sikutaki tena, kumbe napotea. Ona nikasahau mimi wako, dunia ikanipumbaza pumbaza mpaka kapotea.
Mazambi mengi sana Baba, naomba niokoe. Inatosha, inatosha, ha, Mungu. Mazambi mengi sana Baba, naomba niokoe. Nitapona, nitapona, ha, Mungu. Baba, 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 naomba unisame.
Toa ushuda usio. Imagine vipindi vya dini nilitoroka, nikajiona mimi mjanja, kumbe ujanja kuokoka. Sisali siombi, naona tu barida, yani namkumbuka Mungu kipindi mimi na shida. Nikitaka kwenda chachi shetani anakuja kasi, ananishawishi klabu mitungi mikasi. Nimefanya zambi nyingi paka zambi za kubuni, ulituma kina hawa ila napenda sabuni. Kataa zambi kuwa sehemu ya maisha yangu, leo naungama pamoja na ndugu zangu. Msafara wa mamba leo kenge amekosa, natangaza neno lako na ahidi sitachoka. Mungu nisamee, naomba leo nione. Ugonjwa wa zambi leo naomba nipone. Nisamee tena, nishafanya zambi tele. Peponi kwangu ndo iwe nyumba ya milele.
Mazambi mengi sana Baba, naomba niokoe. Inatosha, inatosha, ha, Mungu.
ZWAP.com.